Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mba ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Urubyiruko rugera kuri 700 ruturuka mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afrika rwasoje amahugurwa y'ibyumweru bitandatu rwari rumazemo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri za kaminuza zitandukanye. Ibi biri muri gahunda yiswe Mandela Washington Fellowship yatangijwe na Perezida Barack Obama. Muri abo harimo Abanyarwanda 12 n'Abarundi 4. Iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo. Bamwe muri urwo rubyiruko cyane cyane barimo Abanyarwanda twabatumiye hano ku Ijwi rya Amerika, mukanya baraba batugezeho, hanyuma tuze kubasaba kubibwira, batubwire ibyo bakora, hanyuma batubwire n'ibyo bamaze iminsi barimo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse banatubwire uko bateganya gusangiza ubwo bumenyi bakuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bagenzi babo aho bakomoka. Mukanya rero turabakira muri studio z'Ijwi rya Amerika, hanyuma dukomeze ikiganiro.
Oh, no, I'm just a
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko narimbi babwiye mu kanya dutegereje bamwe mu rubyiruko cyane cyane bibanzemo abakomoka mu gihugu cy'u Rwanda bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bamaze ibyumweru bitandatu bitabira gahunda yiswe Mandela Washington Fellowship. Ni gahunda ahanini igamije guha ubushobozi urubyiruko nyafurika kugira ngo rurusheho kuba umusemburo w'impinduka mu bihugu bakomokamo. Urwo rubyiruko rutumirwa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rukahamara ibyumweru bitandatu byose boherejwe muri za kaminuza zitandukanye kugira ngo bahakure ubwenge buzabafasha kugerageza guteza imbere ibihugu bakomokamo. Urwo rubyiruko rero bari rumaze icyo gihe cyose hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo nibwo basoje iyo gahunda, hanyuma dutumira bamwe muri bo mu kanya turaba turi kumwe hano muri studio yacu aho bari butuganirize ku bijyanye n'ibyo bakuye muri iyo gahunda n'uburyo bateganya kubishyira mu bikorwa baramutse basubiye mu bihugu byabo ndetse no kubisangiza urundi rubyiruko nyafurika. Mu kanya rero baraba bari hano aho tuza kubaha ijambo ndetse namwe tukaza kubaha ijambo abifuza kubaza ibijyanye n'iyo gahunda, abifuza kuzahizamo mu gihe gitaha cyangwa se n'ibindi bisobanuro mwifuza. Uru rubyiruko ruraza kuba ruri kumwe natwe hanyuma rutuganirize batubwire ubumenyi bakuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma ndetse ibyo mwifuza byose ko babasobanurira baze kubibasobanura. Ni mu kanya rero ndabona bamaze kugera muri studio yacu, hanyuma tugaruke tubaha ijambo.
Choco, 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 choco Afro Nation Toronto.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko ikiganiro ari muri Sanga. Nkuko narimaze kubabwira mu kanya gashize, urubyiruko rugera kuri 700 rwaturutse mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika rwasoje amahugurwa rwari rumazemo ibyumweru bitandatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gahunda yiswe Mandela Washington Fellowship. Ni gahunda yatangijwe n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama. Muri abo harimo Abanyarwanda 12 ndetse n'Abarundi 4. Iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo. Bamwe muri urwo rubyiruko rero turi kumwe hano ku Ijwi rya Amerika aho badusuye. Reka ntangire mbasaba kutwibwira, reka duhere kuri Jennifer. Jennifer, uri muntu ki, ukora iki mu Rwanda, wari muri he kaminuza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Murakoze cyane. Nitwa Jennifer Batamuriza. Nari nigaga ibijyanye na public management muri kaminuza yitwa Arizona State University, ni muri Arizona State. Nkaba ndi umwarimu muri kaminuza mu Rwanda, nkaba nigisha muri kaminuza ya Kigali.
Ibyo bijyanye na public management ni bijyanye no gucunga umutungo wa rubanda, nibyo wigaga ahanini. Turi kumwe kandi na Eme. Eme, nawe ushobora kutwibwira wewe wari muri he kaminuza yihe muri he leta?
Murakoze. Nitwa Eme Dushime. I was from Georgia State University.
Ubwo wari muri kaminuza ya Georgia?
Yego. Kandi nari ndimo kora public management track.
Nawe ni ukuvuga ko wakoraga ibijyanye no gucunga umutungo wa rubanda?
Yego.
Yego. Mumaze ibyumweru bitandatu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mwahahaga ubwenge, aho ngaho muri Arizona ukigerayo, Jennifer, bimwe mu bintu byagutonze bya mbere, nzi ko Arizona ni imwe muri leta hano muri Amerika y'ubutayu, na ahantu hashyushye cyane. Ukihagera byakugendekeye gute?
Okay, nyihagera nago byari byoroshye kubera ko Arizona ni nko mu butayu, harashyushye cyane bikabije, ni muri degrees zirenga 45. So hari hashyushye cyane, nicyo kintu cyangoye, ariko ubundi nakindi.
Yego. Hanyuma Dushime, wowe muri leta ya Georgia, aho ngaho ni mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wowe ukihagera bimwe mu bintu byagutunguye cyane ni nk'ibiki?
Nibijya.
Ibijyanye no kurya?
Nari nkumbuye isombe, ariko with time I adjusted.
Wagerageje kumenyera ibiryo byaho?
Yego.
Kubera iki isombe ariyo wari ukumbuye cyane?
I mean, isombe ni ikintu, ni it's one of my favorite foods.
Ni umwe mu ndyo cyane ukunda mu Rwanda. Hanyuma tugaruke kuri wowe, ntabwo watubwiye mu Rwanda ukora iki?
Rero mu Rwanda njyewe ndi tax advisor muri KPMG.
Ni ukuvuga ko uri umujyanama mu bijyanye n'amatagisi n'imisoro?
Yego.
Ukabukorera ikigo KPMG?
Aha.
Ni ikigo mpuzamahanga kizwi mu bijyanye no kubarura imibare?
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe kandi n'undi mutumirwa nawe ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe mukanya turaza kumuha ijambo kugira ngo atubwire uko yageze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese bimwe mu byamutonze ni nk'ibiki? Friday James, ikaze muri studio za Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, nishimye kuba ndahangana.
Bagenzi bawe turi kumwe hano bari bamaze kutubwira za kaminuza bagiyemo. Hari uwagiye muri leta ya Arizona, hari uwavuye muri leta ya Georgia, wowe wari uri hehe?
Nje nari ndi muri leta ya New Jersey. New Jersey nkaba nari ndi mu mujyi bita New Brunswick. Niho nari merereye.
Hanyuma ubusanzwe wowe mu Rwanda ukora iki?
Ubusanzwe mu Rwanda nkora nk'aka kazi ukora. Nkora mu itangazamakuru, nkora muri Rwanda Broadcasting Agency cyangwa se RBA mu magambo ahe.
Yego. Hanyuma kimwe mu bintu bagenzi bawe barimo bambwira cyabatonze, Jennifer Batamuriza arambwiye ko ubushyuhe budasanzwe muri leta ya Arizona,
hanyuma dushime tubwiye ko bimwe mu bintu byamutonze cyane ni ibijyanye n'imirire yarakumbuye isomba atigeze abona muri leta ya Georgia. Wowe nk'ikintu cyagutonze cyane ni iki?
Nje ndavuga mu buryo bubiri. Si cyanonze cyane ariko cyashimishije ni iterambere mu bijyanye na n'inyubako hano inyubako imihanda ni ibintu byashimishije nabonye bikanera ishyaka no kuvuga iki gihugu cyateye imbere. Icya kabiri ni uburyo ubucuruzi bwo kuri internet cyangwa se kuri murandasi buteye imbere. Naho ku bijyanye no kunonda navuga ko ibintu byose barya babirimo imigati n'ibyatsi ni imigati n'ibyatsi niko kurya mu buryo bwiza nyine kugira ngo utaza kubyibuha birengeje ibikenewe. Ariko imigati n'ibyatsi bya buri sita mu gitondo na nijoro hari ukuntu bitaje neza. Igihe kinini cyane naritekeragaho twari turi imyitekerago umuceri nkashyiramo utunyama ibintu bikagenda neza. Ikindi ubushyuhe hano ntabwo ari bwa bushyuhe bwo kuvuga ngo harashyushye kubera izuba, hari humid, hari icyuka
cyane mu mubiri.
Icyo cyuka rero gisa nkaho gikura n'amakushe ku ruhu rwose, wumva yuko hari ikintu kigiye kuvaho. Hakaba hari ubushyuhe n'icyo cyuka rero burya n'abantu usanga bambara hafi ya nabyo rimwe na rimwe ndanabumva kubera uko ubushyuhe ngaha burakameye cyane.
Hanyuma bagenzi bawe bari bambwiye ko mu byo bize hano ni ibijyanye na public management cyangwa se gucunga ibya rubanda, wowe ibyo wize ni ibiki?
Nje nari muri gahunda ya civic engagement ni ibijyanye n'ibyo umuntu akorera abaturage muri rusange cyangwa se ibikorwa umuntu akora donc abaturage cyangwa se rubanda rugari niko nabivuga. Muri ibyo ngibyo ibyo nkora bijyanye n'ubuvugizi cyane cyane ku bana b'abahungu kugira ngo barusheho gufata inshingano, kugira ngo habashe kubaho igabanywa ry'abakobwa batwara inda zitateguwe. Hari byinshi bivuga ku bakobwa, buri gihe abakobwa nibo usanga batungwa gatoki, ariko nta muntu ugifata intambwe cyangwa se inshingano ngo avuga atariko abasore bo babigishijwe n'indu bakurikirana mu gihe bagize uruhare mu gutera abakobwa inda rimwe na rimwe ntibanakurikiranwe cyangwa se ntibinigishwe kugira ngo babashe uburyo bufatika kugira ngo icyo kibazo cyangwa kibashe kugabanuka muri sosiyete niko nabyita.
Radio ya Amerika ikigano ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Batamuriza rero mugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muhamaze ibyumweru bitandatu byose mwigishwa uburyo mwaba umusemburo w'impinduka cyangwa se iterambere mu bihugu mukomokamo. Ibyo wize ni ibintu waruzi cyangwa se hari ibishya kuye muri ayo masomo ugiye gusangiza abandi banyarwanda igihe uzabutake mu gihugu?
Okay, mu byukuri njyewe nkuko nabivuze mbere nigisha muri kaminuza nkaba nigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga. So mu byo naje kwiga hano, naje kwiga ubuyobozi muri public management, leadership in public management. So ni ubwa mbere kandi nasanze ari ibintu bifite umumaro mwinshi cyane twize no kuba twavuga imbere y'abantu n'ibindi byinshi twize bwari ubwa mbere mbyize. Kandi nzabikoresha mu gihe nzasubira mu Rwanda. So ubundi mvugana na computers
uyu munyu ujyanye ni machine.
Yeah, mvugana ni machine. So
ukorana ni machine ariko
banyigishije kuvugana n'abantu. Yeah, nkaba nzabikoresha no mu Rwanda kuko mu busanzwe usibye kwigisha muri kaminuza nkora na nibijyanye no guhugura abana b'abakobwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga no kwigisha no kwereka abakobwa bo mu Rwanda abana bato bakiri muri secondaire kubereka ko bafite ubushobozi, abana b'abakobwa kimwe n'abahungu bafite ubushobozi bwo kuba bakwiga ibintu bijyanye na sciences cyane cyane ibintu bya technology. So ubumenyi nkuye hano nzabukoresha nganiriza abana b'abakobwa
aho kwibanda ku mashini.
Yego.
Urakoze cyane. Dushime twisegure kuwumva ijwi rya Amerika ko watubwiye ko ikinyarwanda kikugora ari kuraza kugerageza hanyuma ibyo udashobora wenda bajye ubishyira mu cyongereza mu magambo make cyane hanyuma tubisobanure abumva ijwi rya Amerika batumva icyongereza. Ariko mugenzi wawe yaratubwiye bimwe mu bintu by'ingenzi yakuye muri aya mahugurwa, ibyo aribyo byose nawe uza muri aya mahugurwa hari ikintu cy'ingenzi wumvaga mu mutima uvuga ngo ndashaka kugera kuri iki, ibyo watekerezaga niko wabibonye ugeze muri kaminuza ya Georgia, ese ubwo bumenyi wifuzaga warabubonye?
Yego, navuga ko mugiye naje nashatse kwiga ibintu bijyanye na leadership.
Ubuyobozi.
Yego, kubera ko akenshi nasanze ko I focus on technical knowledge. Sibyo? Ariko mugiye naje there's a lot of focus on leadership. Chane chane ibintu bijyanye na design thinking and a strength based approach. So ibyo ngibyo navuga ko ari soft skills zamfasha kwigisha ninsubira mu Rwanda byamfasha kwigisha abandi bantu bari inyuma yanjye, you know. So probably like being a good mentor, being a good trainer and being a good leader in my field. Yeah, so navuga ko byanjiriye akamaro chane kandi I cannot wait to go back home and implement it.
Nago ufite amatsiko yo gusubira mu rugo kugira ngo ubumenye ubusangize abandi mukorana cyangwa se abandi bashobora kugufata nk'ikitegererezo muri societe ubamo. Urakoze cyane Aimé Dushime. Hanyuma Friday wowe uri umunyamakuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ifatwa nka bimwe mu bihugu byateye imbere mu bijyanye n'itangazamakuru, nubwo ibyo wakurikiranaga hano bitajyanye n'itangazamakuru, ariko ibyo ari byose hari ibyo waje ufite mu mutwe uvuga ngo muri iyi gahunda ibi nibyo nifuza kugeraho cyangwa se nibyo nifuza kumenya wabigezeho?
Bimwe mu bintu nifuzaga gukora nzahangaha, kimwe muri ibyo ngibyo harimo kuzenguruka nkabanza nkareba ukuntu states cyangwa se eta zo muri Amerika zigiye zitandukanye nka New York itandukanye na Maryland ndetse ni Washington DC sanga ubuzima butandukanye n'abantu baho n'imyitwarire bitandukanye. Ibyo ni ibintu nashaka kwirebera n'amaso naho kubijyanye n'umwuga nkora narifite n'amatsiko yo kuza hanga ahubwo narabaye ko naraje ejo dukora ibyo kuri televiziyo na internet byose, ariko
kubona umwanya nabyo tugerageze
nuko nashaka kuza hanga handeba uko mukora twumva VOA mu Rwanda kumva ni ibintu bihambaye biri ku rundi rwego, ukaba wumva no kuza muri studio hanga hari ikindi kintu byakongerera no ku giti cyane, n'ubu ndishimye kuba ndahanga. Nashaka no kugira ngo nje no muri kwa Trevor Noah nje kureba studio ze uko akora. Afite
Trevor Noah ni umunyarwenya ukomoka mu gihugu cya Africa,
cya South Africa. Ni akora ibintu numva byiza njeza amahirwe yo kuba najyayo, ariko ahora ari booked isare ze zihora zuzuye kugira ngo uzabone umwanya w'icoketse nko mu kwa 12. Ariko nashaka kujya kwa Trevor Noah nze ahanga kuri VOA ndebe n'abandi bantu nk'ama company yikorera cyangwa ama societe y'ubucuruzi akora ibintu bijyanye na media ndebe ukuntu bakora amafaranga binjiza, nta wamenya burya hari ibintu byinshi umuntu yakwigira hanga cyangwa yanakorera bibaye ngombwa.
Urakoze cyane. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni, dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu. Reka mpere kuri Federico Wirweneza.
Ngiriwe neza Edgwe
muri hehe
mu gisagara cya Bujumbura?
Namahoro.
Namahoro, nagomba kubaza uwo yaje kwiga ibintu bijyanye n'ubuhinga nimba ari n'indimi sinabitahuye neza.
Uwo ni uwuhe? Mfite batatu.
Uwo mwigeme nimba atari umukobwa, nimba atari umugore sinamumenye.
Ubwo ndibaza ko uvuga Jennifer Batamuriza.
Nagomba ndamubaze kuko kuntu yavuze ko yaje kwiga hama izo nyigisho zo kwiga byo cyagenda kudusangiza abandi, hari ukumwe niyo bafise umugambi wo kwigisha abantu bato batashoboye kwiga, kuko bera urumva ndiko ndaraba hano mu Burundi wacu we hari ukuntu ndiko ndaraba mbere mu ishyirahamwe indongoye, hari ukuntu twatanguje umugambi wo gufasha abantu bato bato kuko ikoraraba muri ibihugu byacu bino muri Afrika abantu benshi bato batusanga bari mu mashyirahamwe mato mato usanga batashoboye kwiga abigisha gusoma no kwandika cyane nk'uko umukoresha atumye nk'umukozi ku isoko akamenya ko naye bamugarura akamenya bimwe rimwe urumva ibintu by'indimi niyo ho baba basi mu kirundi urumva nje gusoma no kwandika nyacyo ari kirundi kimwe bacyo gusa mugura twa ariko arageze kure turamira nk'abigisha icyongereza caronka umuntu arashaka uzatwigisha icyongereza mugo turabura abantu boshura kudufata intege ngo dushaka kudutera intege nawe nagoma kumaza yuko iyo afise umugambi wo gushyigikira abanyarwanda biwabo yoba bari mu mashyirahamwe mato mato nkono negeze gutinda ngo arabonye ko ari amashyirahamwe mato mato nk'ayo iwacu ino mu Burundi hanyuma nkaca ngaruka ku uwo munyamakuru nawe umunyamakuru nawe nagomba kumubaza yoba afise umugambi wo gufasha bene aba bato bato kuko rero bumva twebwe abantu bato bato turafise ukuntu tutashikirwa gose kuko ikoraba nka mu Burundi amashyirahamwe y'abakozi mu mazu yagiye kumenyekana aho muri iyo
minsi Frederico usoza ariko birumvikana ibyo bibazo byawe dufite abantu benshi kuri telefone bifuza kugira ibyo babaza ariko ibibazo byawe birumvikanye ndaza gusaba batamuriza ndetse na Friday babigusubize ariko reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Gerard wirwe neza
yego murakoze
uri hehe
ni mu gisagara cha Rumonge.
Rumonge ni mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi.
Yego,
ikibazo cya.
Yego, mico ari sibanjira ashaka kwashimira kubona batunganije imyuzeye Rumonge kugira ngo abanywanyi abantu bose bavuge bamenye yo abantu bakora. Haro?
Ndakumva baze ikibazo.
Kubaza abo ko nabona kuri Facebook yuko abanyarwanda hagiye bangahe oyene mutumba gute umuntu bakeye
urakoze cyane ubwo barabigusubiza abanyarwanda baje ni 12 hanyuma
gatoyi alo
yego nyarutsa
yego murabona yuko urabona urwanda n'uburundi biga basano waka none ivyo bintu we uvyumva gute yuko abanyarwanda banduze 12 mugabo nawe kwabonye umenga bangwishye bane
yego
yego none ivyo bintu byavuye kuki byavuye uko barundi bata atari benshi cyane ku rubuga canke bageze gutama
basaze ku Gerard icyo nakubwira ndibaza ko aba batumirwa bacu icyo kibazo batagisubiza yari bari gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo ihitamo abantu baza muri gahunda ya yali ariko ubwo ibindi bibazo wabajije baragerageza babisubize hanyuma ibijyanye n'umubano nanone ndibaza ko ibyo ngibyo ari ku rwego rwo hejuru ariko hagize uwifuza kugira icyo abivugaho yabivugaho reka mfate Eric hanyuma tugaruke ku batumirwa bacu basubize ibibazo Eric wirwe neza
Mire.
Uriye.
Okay, ndi rurinda mu Rwanda.
Namahoro.
Namahoro. Ndiye cyo nsaka ko ndawa za muri rusange. Yego bagiye gufata amasomo bumva. Ari twebwe nk'abaturage bato basigaye mu gihugu ari kitwabafasha kugira ngo muri ayo masomo bahawe bazayashishikarize n'abana bazayahe n'abandi kugira ngo nabo bayamenye.
Urakoze Eric imwumva ni radio ijwi rya Amerika ibibazo bya Federico na Eric ndibaza ko bisa nkaho bifitanye isano batamuriza ahanini icyo babaza ese ni gute muzagerageza gusangiza ubumenyi mwakuye hano abandi mwashize mu Rwanda cyane cyane mu Burundi bari bavuze urubyiruko rutigeze rugera amahirwe yo kwiga dore ko na President Obama atangiza iyi gahunda ahanini icyo yari agamije nuko yaha ubumenyi urubyiruko rwinshi kugira ngo mube umusemburo w'iterambere n'impinduka mu bihugu byanyu
murakoze cyane Edi icyo na musubiza nuko ubumenyi twakuye hano tuzabusangiza abantu bose nagari ukuvuga ngo nubumenyi tuzasangiza abato gusa nidusangiza abakuru cyangwa abakuru gusa nidusangiza abato ubumenyi dukuye hano tuzabusangiza abantu bose mu Rwanda arabize cyangwa abatarize kuko nago twakwirengagiza ko ari abantu batigeze bagira amahirwe yo kwiga kandi muziko mu gihugu tuvuge no mu Rwanda abantu bayobora abandi harimo n'abantu batize so kuvuga ngo abantu bize nibo bayobozi So amahugurwa twakuye hano nayubuyobozi kandi nziko umunyarwanda wese ashoboye kuyobora. So nico tuzabasangiza.
Friday ibi bijyanye n'uburyo mwa kungura ubumenyi cyangwa se ubumenyi mukura hano bwagera ku banyarwanda benshi cyangwa se ku bantu benshi mubikora gute? Kwiga hano ni kimwe, ariko kugira ngo mushyire mu bikorwa ibyo mwakuye hano ni ikindi. Abandi bagiye bitabiriza gahunda bagiye bambwira ko ndetse iyo batashye hari n'ihuriro aho muhurira kugira ngo musaranganye ibyo mwakuye hano hanyuma mubigeze ku bantu benshi, mubikora gute?
Ubundi rihuriraho nubwo harano abatutse mu Rwanda barano batutse mu bihugu nk'ubu ngo muri Sub-Saharan Africa cyangwa se munsi y'ubutayu bwa Sahara ari bihugu bigeze kuri 28 bivuze ko ari abantu bageze kuri 700. Ubusanga rero kuba turahangaha ntabwo turahangaha kubera u Rwanda gusa, ariko turahangaha kubera Afurika. Ibyo twize tubisangiza ku rwego rw'u Rwanda ariko no ku rwego rwa Afurika, tweta turebera mu maso cyangwa se mu mboni ya Afurika muri rusange. Naho kubyo twize ku rwego rw'igihugu dufite amahuriro y'abantu bose baje muri iri huriro rya Yali guhera mu 2014, ni ukuvuga ngo guhera 2014 imyaka 5 ishize dufite abantu bangana gutyo bari mu bihugu byacu basa nkaho bahagarariye abantu bose baje muri ihuriro. Abo rero nibo navuga yuko ariyo bafatanya ibikorwa ba mbere kandi ari nabo bantu bashyira mu ngiro ibintu byose tuba twize. Ni ukuvuga ngo natwe nidusubira mu Rwanda tuzagenda tujye muri iryo huriro noneho ubumenyi bwose dufite ndetse n'ibyo batangiye gukora tugende dusa nkaho twongera gucana ikibatsi mu muriro basanzwe bafite, kugira ngo ibikorwa byose twize ubumenyi bwose dufite turusheho kubusakaza mu gihugu cyose. Icyo tubasaba rero gusa no kugira ngo tuzaza aho muzumva ngo ni Abanyarwanda, ni Abarundi, ni Abanyakenya, ni Abagande bo muri Yali, muzagerageze kumva kuko icyo bafite ni iterambere rusange by'akarere ndetse n'ibya Afurika muri rusange.
Gerard yarakomoje ku kibazo kijyanye n'ubwitabire, yaravuze abanyarwanda 12, avuga abarundi baje ni 4 gusa, hari n'abandi badasobanukirwa uburyo mwinjira muri iyi gahunda. Hari abatekereza ko ari ibihugu byanyu biba byaboroheje. Muri maki cyane ni gute mutoramo?
Ku kintu cyo gutoranywa rero navuga yuko muri rusange igihugu na hantu na hamwe gifite uruhare kugira ngo abantu batoranywe. Iyi gahunda
uravuga igihugu mukomoka,
ndavuga igihugu umuntu akomoka, yaba ari u Rwanda yaba ari Kenya, na hantu igihugu gifite gishobora kuvuga ngo twe turashaka aba ngaba bagenda. Iyi gahunda uburyo ikoze ni ukuvuga ngo wowe usaba ukora wandika ubusabe, habari navuga ko ari website abantu bajyaho ukaplayinga bitewe n'ibikorwa koze mu gihugu cyawe. Yuri ndashyikirwa rero mu Rwanda handitse abantu basaba ageze kuri 800 hatoranywamo abantu 12. Ni ukuvuga ngo abarimo ishyaka no guhatana bikomeye no kugira ngo utoranywe na gihugu kibigiramo uruhare, ambasade yawe na uruhare bigiramo, ahubwo na Amerika ku rwego rwa guverinoma ivuga uyu muntu ibikorwa koze mu gihugu cye n'indashyikirwa, reka tumuzane muri programme. Ku bijyanye n'imibare rero na nanone na ahantu igihugu kibifitemo uruhare, na kintu muri macyo umuntu yabikoraho, gusa guverinoma ya Amerika niyo ivuga iti bitewe n'igihugu ukuntu kingana, bitewe n'ibikorwa bamaze gukora, bitewe n'iterambere, bitewe na discipline, bitewe ibihugu byaje muri Yali, tugiye gutora uyu mubare niyo twagena. Nk'ubu ngubu nka Afurika y'Epfo yaje ifite abantu bageze kuri 60 na Ethiopia zifite muri za 40, Kenya zifite muri za 40, mu Rwanda turi 12, ariko hari igihe twagiye ari 4 gusa. Ni ukuvuga ko bitewe n'ukuntu igihugu cyitwara n'ikuntu urubyiruko rwo muri icyo gihugu rukora gahunda, imibare ishobora kwiyongera. Ku kintu cya discipline navuga yuko hari abantu baza muri programme bagahita baguma muri Amerika, nibyo ngibyo bigabaniriza amahirwe urubyiruko rundi kugira ngo ruzaze muri program. Niyo mpamvu mwatwe mu Rwanda n'abandi bo mu bindi bihugu babahora babakangura kujya nimugera muri iki gihugu muziga ariko musubireyo, kuko buri gyagize umuntu utoroka cyangwa agasigara ni ukuvuga ko agabanyiriza amahirwe abazaza, ugasanga wamubare ari kuri 10 wende barabaganyije babagize batandatu kuko batakibizeye cyane kuko umubare nko muri Somalia ndibaza hari abantu bageze nko kuri 2 kandi baratangiye umubare ari munini cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo ni bimwe mu bishobora gutuma n'umubare ugabanuka cyangwa winyongera bitewe na discipline.
Dushime, hari icyo wifuza kongeraho?
Navuga ko ibindi bikoresha tukora tukoresha ni social media. Tukoresha Twitter, tukakoresha Facebook, WhatsApp, you know, so that you can spread the word and teach other people what you have learned.
Ubwo no gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo musangize abazikurikira ubwo bumenyi umba mwakuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze cyane Dushime, imwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Dufite abandi bakunzi bacu bari kuri telefoni, reka mpere kuri John Wirwe.
Aramutse Eddie.
Uri hehe?
Ndi muri state ya Iowa.
Namahoro.
Namahoro cyane kabisa, ameze neza, ubushuhe bwapungutse.
Bwapungutse akabura kaguye.
Nika herutse ariko akayaga karahungabana tukaronka koyoko.
Okay, kibazo cyane.
Nashaka ku hereza congratulations kwabo bashiki bacu.
Nabatoyi
bacu. Nukuri iyo ni intambwe nziza bageze ko ariko ngiza ko ndabatekerera n'impanuro. Murantunga niko ndagirisemo kubera nari muri siporo.
Yego, nta kibazo.
Hanyuma babandanye, hanyuma impanuro nagomba nabatekerere babandanye barahura ubumenyi muri ibihugu nk'ibi bya etazini noneho babijyane hariya mu bihugu byacu, kuko dusanzwe dufise ubukene bwinshi bw'abatekinoloji bw'abasayentist kugira ngo twiteze imbere mu bintu by'ubuvuzi n'ibintu nk'amasojeri kubaga abantu, urabona barinda kujana abantu mu bihugu byo hanze. Ariko nkabo oneho batubera karorero bakatwekeraniriza hagufi bakaba bakozi mu bitaro aho ni mu gishingo baba urazi ko bigoye kwishingira umushinga wiwawe.
Johnny, umwe mu batumirwa bacu uyu munsi Jennifer batamuriza ibyo bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa tekinoloji nibyo yize ndetse nibyo yigisha no muri kaminuza.
Aho ni sawa. Ego uwo afise umutima wo kubijana no mu Rwanda namwumvise. Ariko hari habandi eti biga bamaze kuronka ubumenyi bwabo aho kubijana mu bihugu byabo ahubwo bagaca bisubirira mu bihugu barahuriyemo bakaca gukorera yubuze. Ibyo ni nkaho usanga baba batesheje umwanya w'ibihugu byabarungitse ugasanga barahombeje mbese na bene wabo nabashiki wabo basigaye inyuma.
Nibyo Friday yavugaga ngo umubare w'abatumirwa mu bihugu bitandukanye ugenda ugabanuka bakurikije umubare w'abasigara hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Okay, sawa rero. Nabo rero basubiye inyuma, ico nabasaba nk'intererano bashishikarize bene wabo nabo bari hariya babahimpanuro zihagije bababwire yuko iyo bagiye kwiga hariya babahawe amahirwe yo kugira ngo babisubize inyuma bigishe bene wabo gutyo biteje imbere. Murakoze. Hanyuma hariwo numvise avuze kwa kumbu yisombe namutumiriye hano muri ayo wahari bene waho w'abanyarwanda afise isombe bita inyange azaze kabisa arabe azaze irya izindi azimenye
kandi gusa nibutse ko iyo leta ya Iowa iri muri leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwiho mu bijyanye n'ubuhinzi
cyane rwose. Twe twirira ibyo twirondereye ibyo mu masoko tukabiruhukura, azi ko biba bimwe byarataye fashion ibindi bimaze igihe kirekire. Ariko wiririye utwo wisoromeye mu murima rusange uwo mu Kirundi twita umurima w'igikoni. Ibyo kabisa hano muri ayo wabirehetse kandi ubu bimeze neza.
Urakoze cyane.
Ndanatekere n'amahirwe kuri bene wacu b'Abarundi naho atanu mu yatumiriwemo ngira babuze umwanya.
Babuze umwanya ariko hari na
ndabakeje kabisa babandanye.
Hari n'abaherutse kuza hano ku Ijwi rya Amerika ubwo nabo twabahaye umwanya wo kuvuga.
Sawa sawa, mugire igihe cyiza.
Johnny, ndagushimiye cyane ubwo Eme Dushime ukumbi isombe nashaka kuyirya ubwo ubutumire bwawe yabufasha.
Sawa sawa.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite kandi na Jean Long Wirweneza. Jalo, uri hehe?
Ndako vita kumakui wangu vini hande.
Yego, ikibazo cya.
Reka mbande ndamutse n'abatumirwa.
Murakumva.
Noneho utubazo nabaza yenda ni nka dutatu. Icya mbere nakibariza wenda uvuga ko ari umunyamakuru. Ese wenda kutuba nenda nk'ivuze ati yategera aho ngaho cyo cyangwa inkiri ari mu Rwanda ati yumva amaradiyo mpuzamahanga cyo cyangwa nka VOA akumva ko ari radiyo ishimishije cyo cyangwa wenda kikora itangazamakuru neza. Ese n'amaradiyo yo mu Rwanda menshi ko tubona akunda gukora wenda cyane cyane amakuru y'imyidagaduro wenda agakunda kwinjira sitere haradiyo wenda niyo yinjira mu baturage se byaba ari ubushobozi bukeya bw'itangazamakuru se yaba ari umurongo ngenderwaho se yagira inama kiri itangazamakuru nabyo kugira ngo wenda nabyo bibe byatera imbere ko numva wenda ko nawe yaba arushijeho ubumenyi. Ikindi wenda nabaza ese uburyo batangazamo uburyo wenda bazatanga izo nyigisho zabo numvise bavuga imbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye ese atashyizeho itangazamakuru kandi ukora ariryo kugera hirya no hino mu Rwanda ariryo ribasha gukurikirwa na buri wese. Wenda nk'ubu ngubu navuga ko wenda nk'indi gahunda nayimenye ubushize ubwo ibyo wari watumiye wa mukobwa wari watumiye
Blandine
ariko ubu ntahindira radio mu Rwanda akimana ngo umenye ko gahunda yabaye. Ikindi kibazo cya gatatu nabaza
usoza usoza
muragira inama
usoza
na muragira inama iki ababyeyi ko tubona ko wenda mu Rwanda kenshi na kenshi abana bitabira ibintu bijyanye n'amashuri ugasanga n'umwana ishuri yamunaniye ariko ugasanga hari indi mpano afite yiwe mbese impano z'abana se kugira ngo wenda bagire iterambere rihambaye mwagira inama cyangwa ababyeyi bakibite ku mpano ababo. Murakoze.
Urakoze cyane Jalong i Kigali mu Rwanda. Mukanya turagaruka Friday James ndetse n'abandi batumirwa basubiza bimwe muri ibyo bibazo by'abagenzi cyangwa se by'abakunzi b'ijwi rya Amerika babajije.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi hano Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema. Aho muri studio natumiye bamwe mu Banyarwanda bitabiriye gahunda ya Mandela Washington Fellowship. Ni gahunda yatangizwe na Perezida Barack Obama, ahanini igamije guha urubyiruko nyafurika ubushobozi n'uburyo bwo kugerageza kuba umusemburo w'iterambere n'impinduka mu bihugu bakomokamo. Usibye abo nari mfite muri studio, twakiriye undi munyarwandakazi Blandine, twigeze no kuganira ndibaza ko ari mu byumweru nka bibiri bishize. Twaganiriye uri muri leta ya Iowa, aho mugenzi wacu John ahamagaye ari abatumira kuzajya kurya isombe kuba kubayikumbuye. Wari muri kaminuza yihe, twibutse mu magambo make cyane hanyuma utubwire nibyo wize.
Murakoze cyane di. Nari ndi muri Drake University, kaminuza ya Drake iri muri leta ya Iowa. Ahanini ibyo nize tuvanyeho wenda ibyo kuyobora muri mu bijyanye na business, kuko ari cyo cyari cyanzanye. Icyo nize cyane ni ukubasha kuyobora witanga cyangwa kuyobora kuyobora utanga urugero mu buryo uyobora kuko nicyo cyabaranze cyane aho twari turi ubundi ikindi nize nukubasha ku gutanga imbaraga zawe aho uturuka kugira uhazamure kurusha kurwana no kugira ngo wizamure ubundi ikindi nize nuko umuntu uzamuka kubera ko ufite abo mwazamukanye ntabwo uzamuka kubera ko uzamutse wenyine ahanini ndumva ari ibyo bintu nize cyane ndumva ari byo njyanye cyane kurusha uko wenda najyaga nshyira imbaraga kuri njye njyenyine ndi gukora
hanyuma mu Rwanda ubusanzwe ukora iki
ubusanzwe mu Rwanda nkora ibintu byongerera amakuru cyangwa se bitanga amakuru y'ingenzi cyane ajyanye no kuzamura ubuzima bw'ababyeyi n'abana ibyo ngibyo nkoresha by'umwihariko magazine hamwe na application ya telefone ubundi nkora imyenda y'ababyeyi batwite n'imyenda y'ababyeyi bonsa ubundi nkanakora ibitambaro bifasha abantu bari mu mihango kugira isuku niba ariko nabyita byose hamwe rero nkoresha yaba ikoranabuhanga yaba ari n'ibijyanye niyo nabyita ikoranabuhanga ry'imideli kugira ngo mfashe ubuzima bw'ababyeyi n'abana kuba neza kurushaho
urakoze cyane kandi nawe ikaze muri studio za radio Ijwi ry'Amerika
urakoze cyane
hanyuma reka tugaruke ku bibazo byari bibajijwe n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika John ahanini bwari ubutumwa abasaba ko mwakomeza kuba urugero ku bandi mwasize inyuma ndetse mugasangiza ubumenyi mwakuye hano bagenzi banyu badafite ubushobozi bwo kuba bagira inaha ariko Jean Longwe ibibazo bye ndibaza ko byinshi yabibazaga Friday
Jean Long mu byabajije yabazaga impamvu itangazamakuru tuvuge nk'iyi gahunda yumvikanye kuri VOA mu Rwanda wenda nibivuga yongera kuvuga ati se mufite gahunda cyo kugira ngo ibyo muvuga uretse RBA igera mu baturage izindi radio n'ibitangazamakuru bona bitagera ku baturage nk'uko bikwiye ariko nabwo ariko gye mbitekereza RBA gugerayo kandi ifite nubwo bushobozi ariko nibindi bitangazamakuru birabikora sinzi niba ajya yumva Radio 1 na TV 1 biri mu maradio ahubwo usanga akorera abaturage cyane kurusha nibindi bitangazamakuru Flash FM niko ibigenza isango niko ibigenza usanga ari amaradio menshi mu Rwanda yaba ari ayigenga yaba ari ayiyobokamana cyangwa se ibigo bijyanye n'iyobokamana usanga yose akorera abaturage niko bitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda bimeze ugasanga ariko nanone buri radio cyangwa se buri gitangazamakuru kigirungu ngo kigenderaho nka KFM ubusanga ireba urubyiruko rw'urunyamujyi ariko nanone bagera no mu biturage usanga rero buri gahunda nako buri radio igira buri gitangazamakuru kigira umurongo kigenderaho ariko navuga yuko byibuze 85% y'ibinyamakuru mu Rwanda bikorera abaturage iyi gahunda nirumvikana wenda cyane ariko azaba byumva nitugera i Kigali ubanza tuzakora press conference abantu bose bakaza bakamenya ibyo tuzanye i Kigali navuga rero yuko babivuzeho nkuko twavugiranga kuri VOA hari n'abavuganye n'itangazamakuru mu Rwanda Eme yanditse inkuru yandika muri New Times afatanyije n'undi Eme uwo mwayandikanye aturuka mu cy'igihugu
Tanzania
aturuka muri Tanzania banditse inkuru ijya muri New Times rimwe na rimwe hari igihe abantu atabakurikiranye ariko ibyo dukora ibiri kubera aha ngaha bigera mu itangazamakuru ryo mu Rwanda kandi turakorana
urakoze cyane sinzi niba hari ikindi nibagiwe yabajije ariko nibaza ko hari ikindi kijyanye n'uburyo bwo kugeza amakuru y'ibyo mwakuye hano ahanini yaravuze ko mwakoresha imbuga nkoranyambaga ariko anasaba ko mwabishyira no mu itangazamakuru uvuze ko mushobora kugira gahunda yo gukoresha press conference cyangwa se mugahamagaza itangazamakuru mukaba mwarigezaho ibyo mwakuye inaha ariko reka dufata abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika dusigaranye iminota itarenze 10 Idris wiriwe neza
amirwe neza
uri hehe
mereye hano Kigali ino ikaruruma
n'amahoro
ndaje kubashimira cyane kubashiki mwadutumiye
yego ikibazo cyawe
ndashimiye cyane kandi mbifurije umunsi mwiza umuganura ndetse n'abanyarwanda bose nanone nibarizaga umutumirwa natwe dore dibere hano Kigali tubura ukuntu twajya muri iryo shyirahamwe natwe tubikeneye
Ubwo ngira ngo urimo uragerageza gushakisha amakuru y'uburyo nawe wakwita biri gahunda.
Yego.
Blandine.
Murakoze cyane Idrissa. Ndakeka n'ubushize twaravuganye. Ahanini duhurira kuri ambasade y'Abanyamerika mu Rwanda, ariko ibikorwa biba bihari bibera ahandi hose, ntabwo ari ngombwa kuri ambasade. Nari nababwiye ko ubushize ababaye muri gahunda bafite ishyirahamwe bahurira mu ryitwa LEAD, sinzi niba ariryo barimo gushaka kubona, ariko ibikorwa byaryo naryo akenshi dukoresha imbuga nkoranyambaga tugiye gukora ibikorwa biragirira akamaro abandi bandi batabashije kugira amahirwe yo kuza muri iyi gahunda. Ubundi wenda ibijyanye no kugira ngo ujye muri iryo shyirahamwe ni uko waba waritabiriye yaba ari Mandela Washington Fellowship, yaba ari yari yo muri East Africa, cyangwa se uri ku yindi yari network, ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ahandi, byose warabaye muri yari nibwo ujya muri iryo shyirahamwe ryitwa LEAD. Ubundi kugira ngo uze muri Mandela Washington Fellowship hari ibintu byinshi bigenderwaho. Nari nabashije no kukubwira ubushize ko mu mpera z'umwaka nibwo haza gahunda yo gutangira no kwiyandikisha ku bantu bashaka kuhatangira kuzajyamo. Rero tuzashyira imbaraga mu kugerageza kugira ngo abantu bose babashe kumenya noneho ko iyi gahunda ihari, abantu bose babashe kumenya niba wenda bafite iby'ingenzi cyane bisabwa kugira ngo ujyemo cyangwa batabifite. Ariko niyo waba utagiyemo, tuzashyira nanone imbaraga nyinshi mu gutanga ibyo twabonye tubasha kubihereza abandi batabashije kuza.
Urakoze cyane Blandine. Batamuriza, usibye kuza hano hari n'izindi gahunda za yari zikorerwa ku mugabane wa Afurika, nibyo?
Yego.
Urugero.
So hari yindi yitwa Yali Regional ikorerwa muri Nairobi muri East Africa, ikorerwa muri Nairobi, n'ukuvuga ngo nayo n'ugukora n'ugusaba nk'uko dusaba n'ubundi kuza hano, ariko yo iba yoroshye kuyibona kandi bafata abantu benshi kandi amahirwe abari menshi cyane, kuko abantu baba babisabye ntabwo ari benshi cyane nk'iyi ngiyi. Urumva nk'uko Friday yabivuze, iyi ngiyi twayisabye turi abantu 800, bahitamo abantu 12, ariko iyo ngiyo yo muri regional abajya bayisaba si benshi cyane kandi gahunda ni zimwe. Ni ukuvuga ngo ibyo twiga hano ni kimwe n'ibyigirwa muri Nairobi. Yeah.
Urakoze cyane.
Icyo nakongeraho kuri iyo muri regional iba buri kwezi, nicyo gitanga amahirwe menshi.
Ubwo abadafite amahirwe cyangwa se abatarabonye amahirwe yo kuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana ko hari ahandi bashobora kujya cyane cyane bakahakura ubumenyi nk'ubwo mukurana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma, Manuel Wirwe. Manira Wirwe. Manira uranyuva? Manira ndibaza ko tutamufite kuri telefoni, ariko dusigaje iminota mike cyane kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro cya none. Reka duhere kuri Aimé Dushime. Mu myaka yashize abababanjirije bagiye babona amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu Barack Obama. Kuvugo leta ya Perezida Trump igiriyeho, Perezida Trump ntago arashobora kuba yahura n'abaza muri gahunda ya yali. Ibyo byo byose muba mufite amatsiko yo guhura n'umukuru w'igihugu, aricyo mwumva bibakoraho cyane cyane mu bijyanye n'amashyushyu no kumva ko mushaka guhura nabo bayobozi?
Guhura n'abayobozi ni byiza, ariko twahuye na Ben Carson akorana na Trump.
Ni minisitiri w'umurimo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yego. Kandi ndi muto nize nasomye igitabo cye kitwa Think Big. So njewe for it was just fulfilling. Kuba ko numvise speech ye and it was really motivating. So nagwari, I will not say I was disappointed. It was equally good.
Yeah.
Urakoze cyane Friday.
Nayo ndatekereza ibyo twabonye n'ibyo byari bihari kandi nabyo turabishimira, ariko umwaka wubanjirije bari bateganyije yuko Perezida Trump aza kuboneka, ariko ntiyaboneka, yohereza umukobwa we Ivanka Trump. Yarahari twebwe uyu mwaka nta numwe twabonye muri uwo muryango wa Trump. Ariko ikintu kiri hafi twageze kuri Trump ni Trump Tower iri muri New York. Ariko muri rusange na Ben Carson twaramushimiye, burya hari ukuntu avuga mu buryo bushimishije, kandi burya n'umwirabura hari ukuntu abanyafurika bamwiyumvamo, nubwo atari bose kubera impamvu runaka za politike.
Ariko usibye ko izo mpamvu za politike wenda atarajya muri politike nk'uko
Dushime
yarabivuze, ni umuntu wari uzwi cyane hano, ni umuganga ukomeye cyane kandi abanyafurika benshi cyangwa se abirabura bahano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwibonamagamo, bakamubonamo nk'umuntu w'icyitegererezo
cyane rwose, bamubonamagamo nk'umuntu ukomeye cyane, ko ari we muntu wa mbere nibaza ko atandukanyije impanga zari zifatanye imitwe, nicyo kintu azwiho cyane. Ariko bamwe mu bo twari turi kumwe baramwishimiye kubera ko amagambo yavuze ari ay'ubwenge, ariko batekereza hakurya y'amazi ku zindi nkombe akavuga atari ko rero mu rwego rwa politiki ntabwo tumwiyumvamo cyane, ariko byari ibyo twarabishimye, ibyo twabonye.
Blandine.
Aya, nkuko bishize nabivuze, ku bwanjye nta muntu runaka nashakaga, sinzi bakunda kuvuga ko expectations give joy. So no, nta muntu runaka nashakaga kugira ntazatambabaye ngo sinamubonye. Narishimye cyane abo baduhaye promo, wa mugani ibyo baduhaye nibyo byari bihari, kandi buri wese baduhaye hari ikintu kinini twabashije kumukuraho. Nabashije kujya kuri White House by the way.
Hanyuma izo expectations yaravuze cyangwa se ibintu wari wumvaga wifuza kuba wabona batamuriza barabibonye?
Yego, ibyo nifuzaga kubona narabibonye, cyane cyane nashakaga kwiga ibijyanye n'ubuyobozi kandi narabibonye. Kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ataraje nta kibazo twabonye, abo twabonye barahagije, kandi icyo tuzi ni uko iyi gahunda ishyigikiwe na Leta ya Amerika. So arabizi ko iyo gahunda ihari, kuba ataraje wenda ari izindi mpamvu z'akazi, ariko ibyo twabonye nibyo twakiriye.
Urakoze cyane. Mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, reka mbasabe buri wese mwaje hano muri uru rubyiruko hafi 700 mukomoka ku mugabane wa Afrika, nkuko nakomeje mbivuga Perezida Obama atangiza gahunda hano ni yaragamije guha ubushobozi urubyiruko, yigeze no kuvuga ko Afrika ubwayo ifite ubushobozi bwo kuba yaba umwe mu migabane ikomeye cyane ku isi, ahanini bishingiye ku rubyiruko. Ubutumwa waha urubyiruko, Jennifer, ni ubuhe mu magambo make cyane?
So ubutumwa naha urubyiruko ni ubu: abanyafurika muri rusange dufite ubushobozi, nuko tutazi ko tubufite ariko turashoboye. Nabonye umunyafurika icyo yakoze agikora neza cyane. So ikindi naha ubundi butumwa naha urubyiruko bwo muri mu Rwanda no muri Afrika muri rusange, nimuzajye mutekereza ngo kujya mu bihugu byo hanze nibyo bifite akamaro, niho haba ubuzima bwiza. Njyewe wahabaye igihe nahabaye, nabonye ko Abanyamerika nabo bafite struggles z'ubuzima.
Urakoze cyane Jennifer Batamuriza. Nshuti mwari muduteze amatwi, mu kanya turaba tugeze ku musozo, ariko nagira ngo mbashimire mbikuye ku mutima kuba mwabonye akanya kugira ngo muze mudusangize ibyo mwakuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jennifer Batamuriza wari muri Leta ya Arizona, ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane.
Blandine muri Leta ya Iowa, nawe ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane.
Friday James muri Leta ya New Jersey, nawe ndagushimiye cyane kuza kanya wahije kujya Amerika. Hanyuma na Emedushime, nawe nagira ngo ngushimire kandi kuba wanashoboye kugerageza kuvuga ikinyarwanda nubwo wavuze ko bikugora cyane. Ndagushimiye cyane.
Murakoze.
Jimire Engineer Al wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije kino kiganiro, namwe inshuti bakunzi bacu mwahamagaye mubaza cyangwa se mugatanga n'ibitekerezo muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, gusa mbabwire ko mukanya tuza gufata ikiganiro cy'amashusho hanyuma tukaza kukibasangiza ku rubuga rwacu rwa Facebook. Ciao ciao.